Nirudubu
Daniel Awama Studio
Zewa Ambush Kashengre Lawama Matati Zimazi Shiiti Si
Cheka yetu sawa
Ulikakata mfunguni ukadongoa mwenyewe Sasa tulia tulini sati yangu diki pinchi You are a bitch motherfucker
Pinchi
You are a bitch motherfucker Ulikakata mfunguni ukadongoa mwenyewe Sasa tulia tulini sati yangu diki pinchi You are a bitch motherfucker
Pinchi
You are a bitch motherfucker Mungo hini ya msenge pinchi Malaya shoga kuma ya nyuma mkundu mkugwa Mungwa nyege yae matakoni kiunoni shanga Usijari
Kuma mako
Umeharibu
Kuma ya mamako
Nina kutibu Uchungu wa mwana haujuae mzazi Uchungu wa mpanja haujuae mtafutaji I tries to use diplomacy But ika fail sahii natumia violence Chuma talenti Pinchi You are a bitch motherfucker motherfucker
Motherfucker
Ni mimi msani Skrini ya jamii Chochote unachonifanyia hapa mziki tu Check it now, parental advisor, hip hop lawama, rudiu makeke fam dog section Pinchi, you are a loser, ghost waka, nina kupata
Kinyocho,
ulitafuta umepata, pesa ushamaliza, lakini humziki Utakuwepo, milele daima, hata wajukuna vitukuu wangu Wataendeleza hizi vitakaa wa Israeli na wa Palestina bila kupima Misi mtoto wa geti, muni mwana jesh Elfu hamsini pesa ndogo sana Chukua ustie matakoni Zingine mpe mamako Azibe mjini pevu Azifanye padi Hata kama menopozi bado kiko jozi Kuma mako zao babu yako Nyanya yako baba yako mama yako Paka vision 2030 Kwani wao ndo walochangia kuzaliwa kwako Kama ungeabotia singe tokea Haya kuma mako pia wewe Kelbu pinchi Kuchezea akili yangu Bila kutinki Mi si mwoga wala wakuomba Na ala vangu na vaa zangu naishi kwangu Sio wewe uloifadhiwa kama malaya Wambuga ya Sabina Joyce Nairobi Koinange Street Matako mapana kibuki na kucheza cheza Bichi pinchi Tegemea nduguye ufa maskini Mchezea makeke upewa distraki Unatesti makali ya panga kwa kufua sware Na kukalia
Haya wee
Sikilizia sasa na kupull through kutoka uto sini hadi mkunduni Mtoto melilia nyembe na kukabidhi shoka kukumaliza we shoga Miaka nenda miaka rudi na kucheki kimia kimia kasi stadu Mwenye mimba pinchi aka a pinch video mkazi Mombasa muzaji matako Nairobi street Mziki kazi kwangu hobby Anytime na kuebukia bila hodi unilipi kodi Napanda ndege si Shanghai na bogi na kufira mrodi Kuma mako mjinga
Kuma mako mjinga
Kuma mako mjinga
Kuma mako mjinga
Ulitaka chamfunguni ukadongoa mwenyewe Sasa tulia tulini sati yangu diki pinchi You are a bitch motherfucker
Pinchi
You are a bitch motherfucker Ulitaka chamfunguni ukadongoa mwenyewe Sasa tulia tulini sati yangu diki pinchi You are a bitch motherfucker
Pinchi
You are a bitch motherfucker Mungo hini ya msenge pinchi Malaya shoga kuma ya nyuma Mkundu mkugwa mbwa nyege yae Matakoni kiunoni shanga Usijaribu
Kuma mako
Umeharibu
Kuma ya mamako
Nina kutibu Tarehe wazijua mwaka jana Julai Shahidi J wa Biafra Kenya cinema Mkataba tukaweka Hela ukachukua Tutoe video ya mlala hoi Tarehe ukafika ukachemusha huku uja Nikamezea mwana wakiume Nikapotelea bushi tukapanga tena Tarehe 6 Agosti jumba mosi Ukasema umesahau machine Nikazima rada last warning Nikakupa ama unirudishie ela yangu Ukalia mwana dada Haikupita wiki ukafungiwa ofisi reason Kutombwa tombwa ofisini na jamaza Langata na kushindwa kulipa renti Kila nikimtuma mashtem achukue risiti kifuli mbili mlangoni Ukanilia ni kusave 1020 Utalipa roho safi nikakwazima Kama malaya ulokosa wateja mwezi mzima Ukashukuru kidogo uniwachie nyuma Hila siku jisikia na mkundu mchafu Tarehe moja na Osama mamangina 1030 za kazi nikakutia Tarehe 3 ukatokea kuchelewa Video very local, amna like see Mindyo director ili hali limelipa Nikafikiria kukaba nikaona umezoea kutiwa mboro tundu kubwa mavifogo. Haizuru ukarakisha ukaishia nikalosti kazi. Baria kwediti ikawa ngoma. Mara no electricity sababu za kujitetea. Malaya kusema yupo mwezini asitombwe kukodoa macho. Video ikatoka da very poor quality unprofessional. Umepachika pachika picha kumbe sikujua siku hizi ume specialize na kutombwa kuliko video production. Kila nikikwambia urudie my excuse kibao. Okay, okay. Nipe raw material nika edit mwenyewe hivi tefu. Mara oh mara nikipiga ushiki simu. Mara mteja mara busy. Busy for nothing. Kumbe unamwajiwa yai matakoni. Kaka poa kumamako sina uzuri na wewe pinchi. Lamu umewini kiss too wide open kama exhaust pipe ya Subaru Forester. Sinishi malaya mchawi wala mnafiki rudi wu. Na kwa pia tusipatane. Pesa zangu bichi hautazila bure kama wale mabasha wa kutombao wakikuarisha mitaroni. We mwenye una hysteria unatoa period matakoni. Una share olives na dada zako chooni. Umemaliza tishu hauna hishu. Sisi ndio tulio kuunda tangu video ya
wachi zote wa mita.
Utakanyagia wacha tupatane ndio utajua who is who between me and you. Labda ufichwe na chama chenu chamashoga.com. Kuma mbengese a pinch the video homosexual originali. Mzala ngunga msagaji kila ukitembea vibrate ndani matakoni. Ndio feel free eti love bila regret. Hauna hata break una shuta hovyo hovyo. Mashuzi mazito katrakta tumbo kubwa kibuyu mimba. Con man msange ushata peli pack just condom na ukulipa baada ya kutiwa boko. Mdomo na bambuka kwa kunyonya mboro mishusho moto moto. Upo jumsufi mkavu a pinch the video kumamako mtoto. Rudi uma keke ipo plawama na toa real onyo kwa msenge huyu pinchi mtoto wa fisi malaya. Yela yela mtongo westi.